Lukka suura jowee didi. Aya sappo e jowee tati. Yaaki chappande tati e jowi. Lilaabe ahayaa gadoo baptisma. Nde tokkube ahayaa gadoo baptisma. Mbiimo fiiduum fuu. O noddi dido nder maɓɓe. O lilibe to Yesu be jamamo. Be mbiya. An woni almasihu mo ɗum wi'i warai. Komin keɗo goɗɗo. Nde ɓe njahi to Yesu. Ɓe mbi'imo. Yahayaa gadoo baptisma liloymin to maaɗa min ƴamuma. An woni almasihu mo ɗum wi'i warai. Komin keɗo goɗɗo. E carel ngel Yesu yamɗitini yimɓe ɗuɗɓe. Goduɓe nyawuji. O wurtini ginni. O wumtini wumɓe ɗuɗɓe. O wi'i lilaaɓe Yahayaa. Njahe mbiyon Yahayaa ko ngiiɗon e ko nanɗon. Wumɓe e mbumta. Jaraaɓe e njaaɓa. Goduɓe nyaw nyaamojum laral e yamɗitine. Pahuɓe e nana. Mayɓe e ummine. Ɓe ngalaa e ngaajinane habaru belɗum. O barkiɗinaaɗo. Neɗɗo mo alaa e hoolaaki yam. Gada ɓe Yahayaa liloy ndilli. Yeesu fuɗɗi metanki yimɓe dow Yahayaa. O wi'iɓe. Ɗume njaaɗon raaroyki nder ladde? Kuɗon ngol hendu dimbata ndaaroyɗon? Tunaa non, ɗume njaaɗon raaroyki? Neɗɗo ɓorniiɗo limce boɗɗe? Naa non, ay ɓornotooɓe limce boɗɗe e nanooɓe belɗum fuu e laamorde ɓe ngoni. To ɗume njaaɗon raaroyki? Annabiijo, emi wi'a on goonga, o ɓurii annabiijo. Kanko woni mo Allah wi'i nder aayaare. Raɗɗum, mi lilowai lilaaɗo am. O ardo yeeso maaɗa. O mo'inamma laawol. Emi wi'a on. Nder ɓe rewɓe ndanyi fuu. Walaa ɓurɗo Yahayaa gadoo baptisma mangu. Fuu e nun. Ɓurɗo mo famɗuki nder laamu Allah. Ɓuriimo mangu. Nde yimɓe. Fuu e jaɓooɓe ceede leydi. Nani ko Yeesu wi'i. Ɓe njaɓi ɗatal Allah woni goonga. Kamɓe ngoni ɓe Yahayaa waɗanno baptisma. Ammaa faarisan ko en e moodiɓɓe attawra. Nganyi ko Allah yiɗani ɓe. Ɓe ngonno ganyunooɓe Yahayaa waɗana ɓe baptisma. Ɗon maa Yeesu wi'i. Ko nandinaymi yimɓe jaamanu ɗum. E ɓe nandi e sukahon. Jooɗiikon nder luumo e noddindira. E mbi'a. Min duudanii on duudaandu. Ammaa on ngamaayi. Min boyii bo goɗɗo maayi. Ammaa on boyaayi. Gam Yahayaa gadoo baptisma wari. Nyaamataa nyamdu. Yarataa ndiyam ina boojam. On mbi'i. Emo woodi ginnol. Nden ɓii neɗɗo wari. E nyaama e yara. On mbi'i. Raa'o. O beelaaɗo. O jaroowo. Higoo jaɓooɓe ceede leydi. E gaɗooɓe hakke. Fuu e nun. Tokkuɓe laawol Allah fuu. Eɓe kolla kanngol woni goongawol. Aayaaje ɗe e kokka en habaru no annabi Yahayaa gadoo baptisma ɓiɗɗo Jakariya lili ɗum ƴama annabi Iisaa wiiki ko kanko woni almasiihu waato kisnoo mo Allah waɗi alkawal lildoyki gam hisna ɓii aadama fuu daga hakke ko bo ɓe keɗo goɗɗo. E carel ngel annabi Yahayaa gadoo baptisma e nder suudu cuural. Bononno nanɗen habaru ɗum nder Lukka suura tati, aya sappo e jowee tati, yaaki chappande ɗiɗi wi'i. Non Yahayaa waggini yimɓe e boliiɗe ɗuɗɗe, e mo andina ɓe habaru belɗum. Nden o haɓan hiridu Islaamiiɗo leydi, gam te'ii debbo mawniraawo muuɗum, biyeteeɗo Hirudiya, kadi maa gam kuuɗe kalluɗe fuu ɗe o waɗi. Sey o ɓeydi waɗuki ko ɓuri non, o waɗi ɗum maɓɓi Yahayaa nder suudu cural. Daga carel ngel, annabi Yahayaa e kammino. Annabi Iisaa wurtinaymo daga suudu cural ndun. Hisnamo daga jungo hiridu Islaamiiɗo kalluɗo. Ammaa annabi Yahayaa heɗii haa somi. Haa o fuɗɗii yewruki. Gam o yi'i annabi Iisaa waɗaa e goɗɗum gam wurtinamo. Gam non o fuɗɗi sakuki annabi Iisaa. E mo nyuma nder ɓernde maako. Kay anya, o woni annabi Iisaa on bo. No waɗi o wurtinaayiyam daga torra ka? Gam non nder aayaaje ɗe en nani, o lili tokkuɓe mo ɗiɗo, ɓe njaha ɓe ƴama annabi Iisaa. Kanko on woni almasiihu mo ɗum waɗi annabaaku warai, ko dey ɓe keɗo goɗɗo. Bononno nanɗen nder aaya sappo e jowee tati, yaki chapande didi wii. Nde tokube haya gado baptisma, mbimo fidu mfu, unodidido nerimape, ulilibe to Yesu bejamamu, bembia, anwani almasihu modumwi warai, komin kedo goddo. Nde benjai to Yesu, bembimo, ya haya gado baptisma lilo imin to madamin jamuma, anwani almasihu modumwi warai, komin kedo goddo. Ekude kaidinide, annabi Isa tabbitinani annabi Yahaya, kanko onwani almasihu. Wato kisno mu alla wadi alkawal lildoiki, gam hisna bi adama fudaga hakke. Aya chappande didi ego, yaki chappande didi etatiwi. Echare ngele Yesu yamditini yimbe dutbe, godube nyawuji, uritini ginni, umtini wumbe dutbe, uhi ililabe Yahaya. Njahe mbion ya hayako njidon, ekonandon, wumbe mbumta, jarabe njaba, godube nyau nyamo jumlarale ya mditine, pahube nana, maibe ummine, bengala engaji nane habaru beldum. Ubariki dinado, netumo alai hola kiam. Te kude kaidini dede annabi Isa wadata, kanjumwani kutabiti nani annabi ya haya. Wiki kanko onwani almasihu. Wato kisno bi adama daga hakki. Mualla jomira wadi alkawal lildoiki. Gam annabi Isa tan. Wani muannabo enbi. Wada iri dandon kude kaidini datu wari. Bunonno annabi Ichaya wadi annabaku. Nder deftere annabi Ichaya. Sura chappande tati ya jowi. Aya jowi ya ki jowe go. E sura chappande jowe go e go. Aya go. Annabi Isa tabbitinani annabi Yahaya do, nkanko onwani almasihu. Gamnon, to annabi Yahaya wadaseko. Bunonno annabi Isa windir aya chappande didi etati. Ubariki dinado, netumo alai hola kiam. Gamnon bandirawam, numwadotu amma andirgote chadele, etorra kalluka, bu annabi Yahaya gado baptisma. Ayyabu alla yejiti kamada. Naam non bandirawam, ko irika etorra natuda, to imanu mada do annabi Isa yewa. Amma nanuko annabi Isa viatamado, ubariki dinado, netumo alai hola kiam. Gam non bandirawam, ko irika etorra natuda, ta yewru, sembiding imanu mada do annabi Isa. Charel ewara, njel alla jomira wallatama. Magamma kandon torra ko chadele di natuda. Aya chappande didi e nai. Yaki chappande didi e jeweta tivi. Gadabe Yahaya lilo indilli. Yesu fuddi metan ki himbe do Yahaya. Uwi ibe. Dumenjadon raro eki ndir ladde. Kudon gul hendu dimbata daro edon. Tunanon. Dumenjadon raro eki. Netto pornido limche botte. Nanon. Ay bornoto be limche botte, enano be bellum, fu elamor de bengoni. To dumen jadon raro eki. Annabijo, emi viawan gonga, opuri annabijo. Kanko weni mo alla winder ayari. Ratum, mililo ay lilado am, o ardo yeso mada, o mo inamma laon. Emi viawan, nderbe reo bendanyi fu. Wala burdo ya haya gado baptisma mangu. Fuyenun, burdo mofamdu kindirilamu alla. Burimo mangu. To annabi Isa etabitina na imbe. Annabi ya haya annabi jomaudo. Hama andere aya chappande didi ejewetati. Annabi Isa vi. Amma fuyenun, burdo annabi ya haya famdu kindirilaljanna. Burimo mangu eduni yaru. Gamnondo etabitina na en. Netto ko o talakajo ko o diskudo. To niyo bito aljanna. To o netto maudo. Ko mo daraja. Daraja mako bupuri ilamu ko risku duni yarundu. Gamnon emido. Alla walla en tokken datal aljanna. Ngal alla jo mirawe hore mudum siri. Barka imanu meden do annabi Isa. Aya chappande didi ejewe nai. Yaki chappande tatiwi. Nde yimbe, fuya jabobe shede lady, nani ko Yesu vii. ɓe njaɓi ɗatal Allah woni goonga, kamɓe ngoni ɓe yaha waɗanno baptisma. Amma farisan ko en e modiɓɓe attawra ngani ko Allah yiɗani ɓe, ɓe ngonno ganyunoɓe yaha waɗana ɓe baptisma. Bandirawo am, a jaɓi ɗatal Allah woni goonga? A jaɓi ko Allah jomirawo yiɗanima, wato nattuki wuro maako ko aljanna? Barka imanu maɗa dow annabi Isa. Ko bo aɗon bo farisan ko en e modiɓɓe attawra ɓe, ganyuɓe ko Allah jomirawo yiɗani ɓe, wato aljanna? Gam en nani ayaje ɗen mbiɗo, amma farisan ko en e modiɓɓe attawra ngani ko Allah yiɗani ɓe, ɓe ngonno ganyunoɓe yaya waɗana ɓe baptisma. En nani ɗo, farisan ko en e modiɓɓe attawra ngani annabi Yahya e annabi Isa, e non ɓe ganyiri Allah jomirawo e hoore muɗum e ko yiɗani ɓe, wato nattuki aljanna e lawol jaɓuki e waɗuki imanu e ko Allah jomirawo lildoyi e lawol annabo en muɗum. Gam non bandirawo am, ko amma aɗon bo farisan ko en e modiɓɓe attawra ɓe, a wanya annabi Isa e ko o wiyatama ɗo? Gam ta wanyi annabi Isa, a wanya Allah jomirawo e hoore muɗum e ko yiɗanima, wato nattuki aljanna. Gam non bandirawo am an hettindittoɗo, sey koloɗa annabi Isa gam keɓa ko Allah yiɗanima, wato gam garta ɓiɗɗo aljanna. Barka imanu maɗa dow annabi Isa, mo Allah jomirawo waɗi e lawol maako ɓi Adama heɓata nattuki wuro maako ko aljanna. Gam non bandirawo am, sey giɗa ko Allah yiɗanma, wato aljanna e lawol holare maɗa ko imanu maɗa dow annabi Isa. A faami ɗum bandirawo am? Amma ta wanyi ɗum bandirawo am, a suɓani hoore maɗa ko Allah suɓanayima, a yiɗani hoore maɗa ko Allah wanyamma, wato halkere nder hiite jahannama. Amma fuu koliɓe annabi Isa, ɓe jaɓi ko Allah jomirawo yiɗani ɓe, wato aljanna. A faami ɗum bandirawo am? Emi dow Allah jomirawo hokkuma faamu ɗum nder ɓernde maɗa, amin. Aya cappanɗe tati e go'o yaaki cappanɗe tati e jowi, annabi Isa wi'i, ko nandinaymi yimɓe jamanu ɗum? E ɓe nandi e sukahon joɗikon nder lumo e noddindira e mbi'a, min dudani on dudandu, amma on gamayi, min boyi bo goɗɗo mayi, amma on boyayi, gam Yahya gaɗo baptisma wari nyamata nyamdu yarata ndiyam ina bojam. On bi'i, emo wodi ginnol, nden ɓi neɗɗo wari e nyama e yara. On bi'i, ra'o o belaɗo o jarowo, higo jaɓoɓe cede leydi e gaɗoɓe hakke fuu, e nun tokkuɓe lawol Allah fuu e ɓe kolla kangol woni gongawol. Bandirawo am, a yeddotira e ko Allah jomirawo wi'atama? To um non, to a nandi e sukahon koye annabi Isa hokki misalu nder ayaje ɗe, no Allah jomirawo nder yidde muɗum e moƴƴere muɗum hollirta faamu muɗum ko hikima muɗum nder kuuɗe fuuɗe waɗata, gonɓe dow ɗatal majjere e halkere e ngoodi hujja, ɓe jaɓata goonga Allah. Amma aadili en, gaɗoɓe ko Allah yiɗi, kulooɓe Allah, tokkuɓe lawol Allah kanugol, jaraygol ɓi Adama aljanna, nder jonde maɓɓe ko jikku maɓɓe e ɓe tabbitina kangol woni lawol Allah gongawol, kanjum waɗi annabi Isa hokki misalu ɗum wiki, ko nandinaymi yimɓe jamanu ɗum? E ɓe nandi e sukahon joɗikon nder lumo e noddindira e mbi'a, min dudani on dudandu, amma on gamayi, min boyi bo goɗɗo mayi, amma on boyayi, gam Yahya gaɗo baptisma wari nyamata nyamdu yarata ndiyam ina bojam. On bi'i, emo wodi ginnol, nden ɓi neɗɗo wari e nyama e yara. On bi'i, ra'o o belaɗo o jarowo, higo jaɓoɓe cede leydi e gaɗoɓe hakke fuu, e nun tokkuɓe lawol Allah fuu ibe kolla kangol woni gongawol. Gam Allah jomirawo nder moƴƴere muɗum e yidde muɗum liloyi annabi Yahya. Nde annabi Yahya wari, o nattayi o joɗi nder yimɓe, amma o joɗi nder ladde, o nyamata nyamdu, o yarata ndiyam ina bojam, amma nyamdu mako woni njumri e babeji. Sey yimɓe jamanu mako mbi'i, ai emo wodi ginnol, wato o jinnaɗo ko kangaɗo. Gam non ɓe nganyi jaɓuki ko o wiyata ɓe, musamman ma farisanko'en e modiɓɓe attawra. Non ma nde annabi Isa wari, emo nyama emo yara, emo natta nder yimɓe. Sey yimɓe mbi'imo, ai o belaɗo, jaro guykinojam, higo jaɓoɓe cede leydi e yimɓe ɓe hakke, wato karuwa'en. Gam non ɓe nganyi annabi Isa e ko jippinani ɓe. Amma adili'en kuloɓe Allah njaɓi ko annabi Yahya ɓi Zakariya jippini, nden ɓe kolake annabi Isa kisnomo Allah jomirawo liloyi. E non ɓe tokki lawol Allah, ɓe tabbitini lawol Allah kangol woni gongawol jaraygol ɓi Adama wuro mako wato aljanna. Gam non bandirawo am, sey tokka lawol Allah kanugol, lawol adili'en salihi'en, lawol ngol yimɓe ɓe Allah moƴƴani jaraygol ɓi Adama aljanna. Barka imanu maɗa dow annabi Isa. Gam non emi do'o bandiraɓe am, to torra ko caɗele waɗa celen lawol Allah gongawol. Gam non bandiraɓe am, to en gewru amma en nyamru Yesu nder imanu meɗen dow annabi Isa, emi do'o Allah jomirawo sembiɗina imanu meɗen, tokken lawol mako gongawol jaraygol en wuro mako wato aljanna. Amin.